machuki no mane pachulie. Ahe, biashara utumwa sifanyi mie. Ahe, pachu pachu kino mane pachulie. Ahe, kwa stara, ustarabu, kwa shara, na shukuru naona mie.
Ahe, pachu pachu kinoma ni pachulie. Ahe,